trendybeats.com.
Mifkoni ya peti, moyoni ra, na maisha na jipa bwana.
Yeah. Gachiwaoneshe
mambo yanakwama tuna fosi njano meneza kuku kosti mwili unapungua vipi msosi libaki kidogo mkate dreadlocks life is beautiful ukipewa nguvu kosi majukumu hela yangu kwanza ilingarisha home hela yangu pili naongeza home weka hustle time ya kwenye mansion piga kazi fresh be patient patient kuna crown kizivuka temptation kesho ta enjoy kwenye pension pension wakisema that of course all nation yando meshika connection nation hata kama mifkoni cheche ya peche ila kwenye moyo celebration
mifkoni ya peche
vingi kwa sababu najua vingi na najua vipi vya kukeep nikicheki deep naona jeans vitu vinapanda bei rose inazidi kuwa cheap no sleep sleep me na force money me I don't worship money fresh when you're rolling a set to plani kutowezekana ndio haiwezekani kwani weka hustle time ya kwenye mansion piga kazi fresh be patient patient kuna crown kizivuka temptation kesho ta enjoy kwenye pension pension wakisema that of course all nation yando meshika connection nation hata kama mifkoni cheche ya peche ila kwenye moyo celebration
mifkoni ya peche
More music on trendybeats.com.